DJ Dion, the K-Boss. Bounce the Tin Man.
Exclusive from AfroFi.com.
This is Lord Piri. Ayoti Pro Piri. Hey, I'm checking. I see you.
Ziko Motante. Ziko Mwamai. Ziko Mwamakolo. Munani Sungaine. Ziko Motante. Ziko Mwamai. Ziko Mwamakolo. Munani Sungaine.
Munani Kona Nisana Badla. Samala za umoyo wanga makolo Chikonde chane cha chikulu Inabadwa mpaka lelo nakula Muna samala pa kukula kwanga makolo Chikonde chane cha chikulu Usaku ya mikani Umoyo wanga wansa ine
Ziko mwa tate Ziko mwa mai Ziko mwa makolo Muna nisungaine Ziko mwatate Ziko mwamai Ziko mwamakolo
Muna nisungaine Kapole check me for a city
Thanks mama
today
For keeping me alive today God give me see for sunule For life I be driven today Shut for my life today I'm low like a bug tempo I thank God for my mom and my dad for who I am today.
Ziko mwa tate, ziko mwa mai, ziko mwa makolo, muna nisungaine. Ziko mwa tate, ziko mwa mai, ziko mwa makolo, muna nisungaine.
I just want to say thanks to my parents, Mr. and Mrs. Piri, my brothers, my colleagues. Thanks a lot. God bless you.
Exclusive from Apple Pie.